samutane mbugumirira sovola bandaluka gwe botandika okuseka kale nebyenkola mbireka tebyaddala onsobola ona akagato ke kuseminti kasinga ebidde ebikona bwemba naye bonna bempitako sibuza lwaki wabinkola ndikubudde ngira tusimbule musange owange twettale
Tell me.